byabayizi najivako kuronda soma nnyo mu kigezo ky'okubala wankuba nnyo nga bayimba kalyonso kati nziza omutima ntegese I'm ready to get your love kayimba nakonka wandise beats killer producing ze kagaliko mukwano nkaseti nze waiting for your tule nsasira amazigo nsangule abalala bo balemwa mukifuba kyo I make my rest buli kyoyo yankuwe buli kyoyo yansaba ndite weita onzize omukwano nze nkujude it's a buffet for you buli kyoyo yansaba ndite weita onzize omukwano nze nkujude it's a buffet for you fumbiro lyo mukwano lijude mu mukwana kalosa Fuliva zo mukwano nechefazi tendo kuzama Abasoka yobye balemwa Byona zenina bukodyo bo mukwano na kempuka Degrees asoma On my knees be my day Donde kanzeka Nsasira mazigo nsangule Abalala bo balemwa Mukifuba kyo I make my rest Buli kyoyo yankuwe Buli kyoyo yansaba ndite Weita onzize Omukwano nze nkujude It's a buffet for you Buli kyoyo yansaba ndite Weita onzize Omukwano nze nkujude It's a buffet for you Listi yaba izi najivako Kuronda soma nnyo Mu kigezo ky'okubala wankuba nnyo Nga bayimba kalyonso Buli kyoyo yansaba ndite Weita onzize Omukwano nze nkujude It's a buffet for you Buli kyoyo yansaba ndite Weita onzize Omukwano nze nkujude